For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Mwana wa Mungu amekuja kutafuta na kuokoa waliopotea.
We read that verse, Luke 19:10, as part of our call to worship.
Tulisoma kitabu hicho cha Luka 19 mstari wa 10.
Jesus came into this world seeking something.
Yesu Kristo amekuja katika ulimwengu huu ili kuweza kutafuta kitu fulani.
What was he seeking?
Alikuwa anatafuta kitu gani?
The lost.
Alikuwa anatafuta kilichopotea.
He was seeking the lost.
Alikuwa anatafuta kilichopotea.
Luke 15 then fleshes out that truth.
Na Luka 15 ndio inaongea zaidi ukweli wa mambo hayo.
Jesus came to seek those like the lost sheep, as the shepherd did.
Yesu Kristo amekuja kutafuta kondoo waliopotea kama vile mchungaji alivyofanya.
He comes to seek those like the lost coin that the woman searched and found.
Alikuja kutafuta kama vile kile kichele ambacho yule mama alikuwa anatafuta na kukipata.
He came to seek those like the lost sons that the father seeks in the story.
Alikuja kutafuta kama yule mtoto ambaye baba alikuwa anatafuta aliyepotea.
Now think about this.
Unaweza kufikiria kuhusu jambo hili.
When did the sheep belong to the shepherd?
Ni wakati gani ambayo kondoo ilikuwa inamuelekea mchungaji?
When did the coin belong to the woman?
Ile kichele ni wakati gani ambacho kilikuwa ni kia yule mama?
When did the sons belong to the father?
Ni kipindi gani ambacho mwana alikuwa wa baba yake?
Before they were ever lost.
Kabla hawajapotea.
They belonged to the shepherd, the woman, the father before they were lost.
Walikuwa ni wa mchungaji, alikuwa ni wa baba na alikuwa ni wa yule mama kabla hajapotea.
Now think about Jesus in that respect.
Na uweze kufikiria kwa jambo la Yesu Kristo kwa hiyo jambo.
Jesus came to seek and to save those who were already his.
Yesu Kristo alikuja kutafuta na kuokoa wale ambao tayari walikuwa ni wake.
Those who belong to him and are rebellious against him.
Wale ambao walikuwa wake ambao wameasi kinyume na yeye.
Jesus came to restore those who are his to their rightful place in his family.
Yesu Kristo alikuja kuwaleta wale ambao walikuwa wake katika njia ya kweli.
Jesus came to seek and to save his lost ones.
Yesu Kristo alikuja na kuweza kuokoa wale wake waliokuwa wametawanyika, waliokuwa wamepotea.
Jesus is the seeker.
Yesu Kristo ni mwenye kutafuta.
Now recall last week we spoke about seeking.
Na wiki iliyopita tuliongea tena kuhusu jambo hili hili la kutafuta.
Our text was Rehoboam did evil for he did not set his heart to seek the Lord.
Jambo lilikuwa Rehoboamu alifanya makosa kwa sababu hakutoa moyo wake kuweza kumtafuta Bwana.
God commands us to seek him and his kingdom.
Na alikuja kuweza kumtafuta yeye na ufalme wake.
And as we saw last week, we must seek him from the heart.
Kama vile tulivyoongea wiki iliyopita kwamba tunapaswa kumtafuta katika moyo wetu.
We must value him above all else.
Tunapaswa kumchukua yeye kuliko vingine vitu vyote.
But we noted last week that our hearts do not naturally seek him.
Na tuliona wiki jana kwamba kuna mioyo ambayo ilionekana kwamba haikuwa inaelekea kumtafuta yeye.
We need a heart transplant.
Tunatakiwa kuwa na mioyo yenye mabadiliko.
As Ezekiel 36 tells us.
Kama vile Ezekieli 36 ilituambia.
The removal of our heart of stone.
Kuweza kutosha ule moyo wa jiwe.
Replacing it with a heart of flesh.
Na kuweza kubadilisha kutia moyo ulio hai.
That is a heart that desires God.
Na hiyo moyo ambayo inamtamani na kumtafuta Mungu.
So this week's sermon follows up on last week's.
Na hii wiki neno la leo ni kama vile neno lililopita wiki iliyopita.
If we must seek God from the heart,
ikiwa tunaweza kumtafuta Mungu kutoka mioyoni mwetu,
and if our hearts will not naturally seek him,
na ikiwa mioyo yetu kweli haiwezi kuweza kumtafuta yeye,
well then where is our hope?
Na sasa tumaini au tegemeo letu litakuwa liko wapi?
Our hope is that God wants to do that heart transplant.
Na tegemeo ni kwamba Mungu anapenda kufanya ile mabadiliko, ile hali mabadiliko.
Changing our hearts so that we will seek him.
Kuweza kubadilisha mioyo yetu ili tuwe na mioyo ya kumtafuta.
Our hope is that, like that lost coin, like that lost sheep, like those lost sons, that we would already belong to Him. And Jesus came to seek and to save those who do belong to Him. And when He seeks and saves us, we will seek Him. And we will see it's all of grace. Even our seeking of Him is all of grace. Salvation and mercy come only from God. And I only deserve His condemnation. Well, Luke 15 sets out particularly clearly the grace of God. His seeking love and what true repentance looks like. And it warns us against a very common misunderstanding of who God is. So open your ears.
Tufungue masikio yetu.
Open your hearts.
Tufungue mioyo yetu.
Behold the loving character of our great God.
Kwa sababu ya upendo ule wa Mungu wetu.
Be amazed at His grace.
Neema yake.
And truly repent from the heart.
Na kuweza kubadilika, kuweza kutengeneza kwa kweli.
So three parts of this sermon.
Na vitu vitatu vya neno hili.
First, God is the seeker.
Kitu cha kwanza, Mungu ni mwenye kutafuta.
Second, seeking and saving the obvious sinner.
Kuweza kutafuta na kuokoa mwenye dhambi.
That's the younger son.
Huyo ni mwana.
And then, thirdly, seeking the self-righteous rebel.
Na kuweza kutafuta mtu au muasi, aliye asi.
That's the older son.
Hiyo ni nyingine jambo.
So first, God is the seeker.
Jambo la kwanza, Mungu ni mwenye kutafuta.
The chapter opens with unsavory people coming to Jesus.
Maandiko yamefungua kusema kwa sababu ya watu wengi walikuwa wanamjia Yesu Kristo.
People who are clearly sinners.
Watu ambao walikuwa wenye dhambi.
And Jesus welcomes them.
Na Yesu Kristo akawapokea akawakaribisha.
He's happy to be around these tax collectors and sinners.
Na yeye alikuwa na furaha sana kuwa machoni pa wale wenye dhambi.
And the Pharisees are appalled.
Na yeye alikuwa pale.
They don't want to be around people like that.
Na watu hangeweza kuwa mbele ya watu ambao walikuwa pale kwa kusanyiko.
They think they may be stained by their sin.
Na walikuwa wanajiona na dhambi zao au walikuwa wenye dhambi.
Or maybe they think they'll be tempted by their sin.
Labda walikuwa wanafikiri labda wangeweza kujaribiwa wangepata majaribio kupitia dhambi zao.
Or perhaps people will look at them and think they are condoning sin.
Na labda watu walipokuwa wanaangalia walikuwa na wahukumu kwa dhambi zao.
But Jesus has already said, I did not come to call the righteous but sinners to repentance.
Na Yesu Kristo alisema ya kwamba si kuja kuwatafuta wenye haki lakini pia kuwatafuta wenye dhambi.
He came to seek and to save the lost.
Alikuja kuweza kutafuta na kuokoa waliopotea.
And so using these three stories, Jesus explains to the Pharisees why He gladly eats meals with these obvious sinners.
Kwa hiyo maneno ambayo Yesu Kristo alikuwa anajaribu kuwaelezea mafarisayo kiini au lengo lake la kuja.
So a shepherd has 100 sheep. One goes lost. He searches diligently until he finds it.
Mchungaji alikuwa na kondoo 100 lakini mmoja akapotea, akawaacha wale wengine akatoka kwenda kumtafuta yule mmoja.
And then he carries the sheep back and has a great party rejoicing with his friends that he's found his lost sheep.
Na akamleta yule mmoja aliyopokea akakuwa na furaha kubwa na kufanya karamu kwa sababu ya yule mmoja aliyepatikana.
A woman has lost one of her valuable coins.
Huyo mama ambaye alikuwa amepoteza kichele kimoja.
So she sweeps everywhere, searches everywhere.
Alifagia mahali pote na katafuta sehemu zote.
And she finds it and then gathers her friends and has a party, a celebration that she found hers that was lost.
Alipokipata, alikwenda kukusanya marafiki zake zote na kuambia kwamba amepata kitu ambacho alikuwa amepoteza.
And then the story of the father with the two sons.
Na kulikuwa hata na habari ya yule baba ambaye alikuwa na wanawe wawili.
Both of whom are lost.
Na walikuwa mmoja alikuwa alipotea.
So, notice the parties.
Na alikuwa ametosha tangazo ya sherehe au karamu.
The shepherd has a great party after finding his sheep.
Na mchungaji alikuwa na karamu kubwa baada ya kumpata yule kondoo aliyepotea.
The woman has a great party after finding her coin.
Yule mama naye alikuwa na karamu kubwa baada ya kupata kichelekeo kilikuwa kinapotea.
The father has a great party after finding his younger son.
Baba naye alikuwa na karamu kubwa baada ya kumpata mtoto wake ambaye alikuwa anapotea.
As Jesus says in verses 7 and 10, there's great joy in heaven amongst the angels when one of the lost is found.
Kama vile Yesu Kristo anasema kwamba kunakuwa furaha kubwa sana katika mbingu kwa sababu ya mtu mmoja aliyeokoka.
Now, we've already said that these lost ones already belonged to the shepherd, the woman, and the father.
Tumekwisha kusema ya kwamba kile kilichokuwa kinapotea kimepatikana kimekuwa mikononi mwa yule ambaye alikuwa amekipoteza, mtungaji au baba au mama.
But now think, when does the shepherd begin to seek the lost sheep?
Ni kipindi gani ambacho mtungaji alianza kutafuta kondoo wake ambaye alikuwa amepotea?
When does the woman begin to seek the lost coin?
Ni kipindi gani ambacho huyu mama alianza kutafuta kile kichelekele kilichopotea?
When does the father begin to seek his lost sons?
Ni kipindi gani ambacho huyu baba alianza kumtafuta huyu mwanao ambaye alikuwa alipotea?
They each begin as soon as the object is lost.
Walianza kutafuta kipindi ambacho ilionekana kwamba vile vitu vimepotea au wale watu wamepotea.
So my friends,
ndugu zangu,
if you are his, God has been seeking you all your life.
Ikiwa wewe ni wake, Mungu yuko nakutafuta siku zote.
Like the shepherd, like the woman, like the father, he has been reaching out to you in a thousand different ways.
Kama vile mchungaji, kama vile baba, kama vile mama, ambaye aliendelea kutafuta sehemu zote.
Every minute of every day, he has been seeking you.
Kila wakati, kila dakika na kila siku alikuwa mwenye kutafuta.
He has been reaching out to you.
Alikuwa na kufikia.
He has put people in your life to speak the gospel to you.
Alitia watu katika maisha yako ili waweze kukuongelesha habari njema.
And to show you what he is like.
Na kuweza kuonesha ni kitu gani ambacho anahitaji.
He has given you his scripture so that you can learn who he is and who you are.
Na pia anaendelea kukupatia maandiko ili uweze kujifunza yeye ni nani.
He has brought you here this morning, or he has had you connect to the internet to hear this service.
Iko hapa asubuhi leo kuweza kukuunganisha na mafundisho au na injili ya leo.
And you have done nothing to deserve his seeking of you.
Na haujafanya chochote kile cha kuweza kuonesha kwamba unamtafuta yeye.
That is just the type of God that he is.
Yeye hiyo ndio aina ya Mungu alivyo yeye.
A God who seeks.
Mungu anayetafuta.
As we sang a few minutes ago,
kama vile tumeweza kuimba dakika zilizopita,
you were reaching through the storm.
Na utaweza kufikia.
Walking on the water.
Unaweza kutembea katika maji.
Even when I could not see.
Hata kama singeweza kuona.
In the middle of it all.
Katika njia yote ile.
When I thought you were 1,000 miles away.
Hata kama ningeweza kutembea muda mrefu au fasi ndefu.
Not for a moment did you forsake me.
Lakini haikuwa kwa njia moja kuweza kumtafuta.
God is the one who seeks.
Lakini Mungu ndiye anatutafuta.
Second heading.
Jambo la pili.
Seeking and saving the obvious sinner.
Kutafuta na kuokoa wenye dhambi.
Let's look more now at the younger son.
Acha tuweze kuongea kidogo kuhusu yule mwana.
The father says in verse 24 and verse 32, "This son of mine was dead and is alive again."
Mwana wa mtu alikuwa amepotea, alikuwa ameanguka na akawa tena hai.
He was lost and is found.
Alikuwa amepotea na akapatikana.
When is the younger son found?
Ni kipindi gani yule mwana alikwenda kupatikana?
When is he alive again?
Ni kipindi gani ambacho alionekana kwamba yuko hai tena?
Let's go through the story briefly.
Acha turudie katika historia kidogo.
The younger son asks his father for his share of the inheritance.
Na huyo mwana alimuomba baba yake ya kwamba ampe sehemu yake.
You see what he's implying? Do you see what he is implying by that question?
Na unaona ni kwa nini alikuwa anaomba swali ombi lake lilikuwa namna gani?
He's basically saying, I wish you were dead, father.
Alikuwa anamwambia baba yake ya kwamba nilikuwa nategemea.
I don't care about you, I only want your property.
Mimi sijali kuhusu wewe, lakini ninatamani vitu ulivyo navyo.
Now, the father had a perfect right at that point simply to kick that son out of the house.
Na baba yake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anategemea, alikuwa anapenda kwamba amchunge yule mtoto pale nyumbani.
But instead, the father does what the son asks.
Na baada ya hapo baba akafanya kile kitu ambacho mtoto alimuomba.
And the son cashes out the property.
Na mtoto akachukua vyake vyote.
He leaves with all sorts of money in his pockets.
Akatoka kaondoka na mali katika mifuko yake.
He goes to a distant country.
Akaenda katika nchi ya ugenini.
He lives it up.
Na akaishi huko.
And he has lots of friends for a while.
Na huko alikuwa na wandugu na marafiki wengi waliomzunguka.
And then the money runs out.
Na pesa zikatawanyika.
And right when the money runs out, as God would have it, there is a famine in the land.
Na wakati pesa zilitawanyika, ikaonekana kwamba katika nchi mlitokea njaa.
So food becomes that much more expensive.
Chakula ikaonekana kwamba ikakuwa yenye gharama kubwa sana yenye bei.
So then he thinks, you know, that was stupid to spend all my money.
Baadaye akafikiri akasema kwamba kumbe ilikuwa ni jambo mbaya kuweza kutapanya pesa zangu.
But I can work.
Lakini naweza kutumika, naweza kuzunguka.
I'll earn enough to live on.
Ili niweze kutafuta namna gani ya kuweza kuishi.
And he does, sort of, he doesn't die.
Na akafanikisha kufanya vile.
But he becomes destitute.
Lakini akaanza kuhangaika katika makazi yasiyokuwa na.
Even worse off than the pigs that he's tending.
Na akafikia hata kuwa na maisha makubwa, hata kuzidi hata zile nguruwe ambazo alikuwa na zihudumia.
And no one cares for him.
Na hakuna mtu aliyemjali.
Verse 17 says he comes to his senses.
Na verse 17 inasema ya kwamba akarudia kwenye akili zake.
So question, is he now found when he comes to his senses?
Swali liko pale, je, alijitambua aliporudia kwenye akili zake?
Is it at this point that he becomes alive again?
Je, hili jambo lilionekana kwamba limemfanya kwamba yeye awe aishi, awasimame?
No.
Hapana.
He is not in relationship to his father yet.
Na hajakuwa katika maasiliano au katika hayakuwa na maasiliano na baba yake.
He is not in the family.
Haiko katika familia.
He does not yet understand his father's grace and mercy.
Hajaelewa bado ile neema ya baba yake.
What does he see about his father?
Hajaona hata kitu fulani kuhusu baba yake.
He recognizes that his father is a better employer than his present employer.
Na kitu alichokitambua ni kwamba baba yake alikuwa mwajiri mzuri.
He says, okay, I'm going to switch jobs.
Akasema ya kwamba sasa nitakwenda kubadilisha kazi.
I have sinned against my father.
Nitakwenda kurudia kwa baba.
I can't be his son anymore.
Na sistahili tena kuwa mwana wake.
But I can at least work for him.
Lakini ninaweza kuwa mfanyakazi wake.
And I'll be better off than working for this guy.
Na nitakuwa na hali nzuri kuliko kuendelea kutumikia huyu bwana.
And I can be a good worker for my father.
Na nitaweza kuwa mtumishi mzuri kwa baba.
I'll show my father that I can earn something.
Nitakwenda kumuonesha baba ya kwamba ninaweza kufanya kitu fulani.
Now, the son has taken two steps towards repentance.
Na huyu mtoto akachukua vitu viwili kuhusu utakaso au kujitakasa.
These are important steps.
Hiyo katika jambo la maana.
They are necessary steps.
Kuna kitu cha maana ambacho amefikia.
But he is not yet repentant.
Lakini alikuwa bado hajatakasika.
The first step he has taken is that he recognizes that he is headed on a dead end.
Na kitu cha kwanza alichoona ni kwamba yuko natembea katika njia ya kifo, katika njia ya kupotea.
Now, It doesn't take a lot of insight to realize that when you're feeding pigs. But nevertheless, he does recognize that. Second step. He recognized that he has sinned against his father. He recognizes that not only are his circumstances bad, but he's responsible for those circumstances. He has brought this pain on himself. He was stupid in the decisions he made. And he was sinful in the decisions he made. He acknowledges that he therefore deserves nothing from his father. Again, that's an important step. So the first step, he's on a dead end. Second step, he recognizes he is at fault. But that's all that the son has done as he makes his way home. And you know what? Many people stop right there. And to stop there is to stop short of salvation. We can hate the consequences of sin, and we can acknowledge that we have sinned, but that is not salvation. Those are necessary prerequisites to salvation, but those are not salvation. And so the younger son heads home.
Na yule kijana karudi nyumbani.
In this long walk, he practices over and over again in his head what he's going to say.
Safari ndefu aliyoifanya.
Father, I have sinned against you and before God.
Na alipofika kwa baba alimwambia kwamba baba nimekosa machoni pako na machoni pa Bwana.
I'm no longer worthy to be called your son.
Na si stahili tena kuitwa mwana wako.
Treat me as one of your hired servants.
Unaweza sasa kunishika kama mmoja wa wafanyakazi wako.
That's what he says again and again and again in his head. But long before he can get home, his father sees him. Why? Because he's seeking him. He's coming to his father, but the father is the one who runs to him. Now, you know, I'm sort of an old man. I'm 64, and I run. But in this culture, wazee did not run. And so for him to run is to demean himself. The father runs to the son to shower grace on the son.
Baba alikimbia kwa mtoto wake ili kuweza kumrushia baraka na kumpokea.
The father runs to the son to show compassion to the son.
Baba alikimbia kwa mwanae ili kuweza kumuonesha hali gani ambayo ilikuwa ndani mwake juu ya yule mwana.
And he doesn't just run up to him, does he?
Na hakuweza kukimbia tu kwake kwa hivyo hivyo tu.
He embraces him.
Na akafika na akamkumbatia.
He kisses him.
Akambusu.
The son begins his long practice speech.
Na mtoto akaanza kuishi mambo ambayo yalikuwa ndani ya baba yake.
But notice that the father does not even let him finish.
Na wakati ambacho babake alikuwa bado hajasubiri amalize.
He calls to his servant.
Akaita watumishi wake.
Bring a robe.
Leteni vitu.
Bring a ring.
Leteni bagi.
Bring shoes.
Leteni viato.
All these are signs of his status, that he is a son. He's welcomed as a son.
Kwa sababu alimchukua kama mwana wake.
And then he says, we're going to have a great party.
Ndipo akasema ya kwamba tutakwenda kuwa na sherehe kubwa.
He says, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found.
Kasema ya kwamba kwa sababu mwana wangu alikuwa amekufa, alikuwa amepotea na sasa ameonekana.
The son was his enemy.
Na mwana alikuwa katika hali ya upotevu.
The son had said to his father, "I wish you were dead."
Mtoto alikuwa anamtakia baba yake labda kifo.
But the father seeks him and finds
him. Lakini baba aliendelea kumtafuta na kumpata.
So when is the younger son found?
Na kipindi gani ambacho yule kijana alipatikana?
Not until the father finds him.
Sio tu wakati ile wakati ambapo baba alimkuta.
Not until the father showers grace on him.
Sio tu ile wakati ambapo baba alikwenda kumpokea.
Not until he understands the tremendous grace of his father.
Sio tu ile wakati ambapo alikwenda kutambua.
So now at long last, he has gone beyond those two first steps of repentance. The third step, he's overwhelmed by God's grace. He sees the Father for who he genuinely is. He sees his sin not only as something that took him on a bad path, but he sees that he has been blind to his Father's great grace and mercy. He sees himself now as the restored son who deserved to be thrown out. And that is true repentance.
Na hiyo ndiyo utakaso wa kweli.
Oh friends, don't stop short of true repentance.
Usikwende kuwa mbali na utakaso wa kweli.
We need to take that third step.
Hiyo tunapaswa kuichukua kama kitu kya kwanza katika maisha.
Not only to see that we're on a dead end.
Sio tu kuangalia labda vitu ambavyo vimekwisha kupotea au vimekufa.
Not only to see that we are responsible for that bad path we're on.
Sio tu kuangalia kwamba sisi ndio tunatakiwa kuwa na yale mabaya.
But we need to be overwhelmed by God's grace.
Lakini tunapaswa kuwa karibu na neema ya Bwana.
Thus the younger son, the obvious sinner, the younger son, the obvious sinner is found, is saved.
Na kitu cha kwanza kilichotafuta ni kuweza kuokolewa.
He is found when the Father's grace overwhelms him. Not when he comes to his senses in the far country. Well, third part.
Jambo la tatu.
Seeking the self-righteous rebel.
Kuweza kutafuta wokovu wa kweli.
There are two lost sons in this story.
Kulikuwa wana wapotevu wawili katika historia hii.
Sometimes we call this the story of the prodigal son, singular.
Nyakati nyingine tunaiita ya kwamba ni kitu cha upekee.
But there are two prodigal sons.
Lakini kulikuwa wana wawili.
As we've seen, Jesus tells all three stories in response to the Pharisees despising his eating with sinners.
Na hizi habari ambazo Yesu Kristo alikuwa anaziongea na Wafarisayo wakati walikuwa wanaona kwamba iko na changia na wenye dhambi.
The Pharisees are thus like the older son in the story.
Ilikuwa ni kama vile ya ule mtoto katika historia hii.
And so the older son is an especially important part of this story.
Na yule mwingine mtoto ni kama vile miongoni wa wamoja wa hii historia.
And too often it's left out of sermons on this passage.
Wote wawili.
Okay, so recall about the older son.
Na hii ilikuwa ni mwito ya yule mwingine mtoto mkubwa.
When the party starts, he's out working in the field.
Wakati sherehe ilianza, yeye alionekana kwamba aliendelea kujishughulisha huko nyuma huko.
As he comes back, he hears this celebration going on.
Na wakati aliporudi, alikuta habari za sherehe zile zilizokuwa zinaendelea hapo nyumbani.
He asks what's happening and the servant tells him.
Na akaulizia watu ya kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea.
Well, now the older son is really angry.
Na yule mkubwa wake akakuwa mwenye kugadhabika.
He refuses to go in and celebrate.
Akakatala kwenda kwenye sherehe.
So the father comes out to him.
Na baba katoka akaenda kukutana naye.
The father is seeking the older son now.
Baba iko namtafuta sasa yule mtoto mkubwa naye.
And notice the father could have said, "Go into the party."
Na baba hangeweza fika namwambia kwamba nenda mara moja katika sherehe.
The son's going to say, "I've always obeyed you."
Na labda mtoto angekwenda kuongea maneno yake ambayo alikuwa nayo.
The father could have commanded him.
Na baba hangeweza kumsurutisha.
But he doesn't.
Lakini alifanya.
Instead, the father comes out to him and asks him to come in.
Na baba akamjia kwa roho ya utaratibu na akamwambia kwamba njoo ndani.
The son is overwhelmed with anger at his father.
Na mtoto huyo alionekana kwamba alikuwa na hasira kubwa sana zidi ya baba yake.
Says, "All these years I've been slaving for you.
Na hii miaka yote
I've never disobeyed you and you've never given me anything."
Nilikutumikia kama mtumwa lakini haujawahi kunipatia kitu chochote kile.
He then accuses his brother of wasting money on prostitutes.
Na akawa anamshitaki mdogo yake ya kwamba ametawanya pesa katika anasa za dunia.
There's no way he can know if that is true.
Na hakuna njia ambayo angeweza kuona kwamba ile ni kweli.
So he's thinking the worst about his brother that he possibly can.
Kwa sababu alikuwa anafikiria mabaya kuhusu ndugu yake aliyerudi.
And then he says, "Father, you killed the fatted calf for him."
Akasema baba umekwenda kuua ngombe kwa sababu yake.
That fatted calf was being kept for special occasions.
Na hiyo ilikuwa inaandaliwa kwa sababu ya sherehe ya muhimu.
And the father first acknowledges his relationship to his older son.
Na baba akakwenda kutambua ushirika wake na ule mtoto wa kwanza.
He says, "You're always with me. All I have is yours."
Najua kwamba kweli uliendelea kuwa pamoja nami.
And therefore, he could have had a goat anytime he wanted to celebrate with his friends.
Na angeweza hata kupata mnyama au ngombe wakati wote ambao angependa kusherehekea na rafiki zake.
But he chooses to think of his father in this negative light.
Lakini akachagua kuweza kumfikiria babai katika hali isiyofaa.
The father then explains, "We had to celebrate."
Na baba akakwenda kuambia kwamba ni lazima twende kusherehekea.
"For your brother was dead."
Kwa sababu ya ndugu yako ambaye alikuwa amepotea.
"And is alive."
Na sasa yuko hai.
"He was lost and is found."
Alikuwa amepotea na sasa amepatikana.
What is the older son's sin?
Na ni dhambi au ni kosa gani ambayo huyu mkubwa alikuwa amefanya?
There's a sense in which his sin is very similar to that of his brother.
Na kitu ambacho alikuwa anakifikiria ni kitu ambacho labda kilikuwa tofauti na yule ndugu yake.
He did not see his father as gracious, as kind, as loving.
Hakuweza kumtafuta babake kama vile kumtafuta kama ni kutafuta neema au baraka au nini.
He does not love his father.
Hakuweza kumpenda baba yake.
He does not value his father.
Hakuweza kumshika baba yake kwa nafasi yake.
He's been living with his father all these years, but he has not been in relationship with his father.
Aliendelea kuishi na baba yake muda mrefu sana lakini hakukua karibu na baba yake.
He sees his father as his employer.
Alikwenda kumchukua baba yake kama mtu mwenye kumwajiri au mwajiriwa.
Who has not given him the wages that he deserves.
Ambaye hakuwa anampatia mshahara ambao alistahili.
You see, he thinks he deserves more from his father than he has gotten.
Alifikiria kwamba yeye alitakiwa kupata vitu vingi kutoka kwa baba yake.
In that sense then, he's thinking of his father in the same way that the younger son was coming home.
Hivyo ndivyo alikuwa anamfikiria baba yake tofauti na yule mdogo yake ambaye alikuja kurudi nyumbani.
Except the younger son thought his father would be a fair employer.
Kwa sababu yule ambaye alirudi nyumbani yule mdogo alikuwa anafikiria kwamba labda baba yake atamchukua atamwajiri kama mtumishi nyumbani.
The older son thinks he's a bad employer.
Lakini yule mkubwa alikuwa anafikiria kwamba labda yeye ni mtumishi.
But both are wrong.
Lakini wote wawili walikuwa kinyume.
The father is not their employer.
Baba hakukua mwenye kuajiri.
They earn nothing.
Na hawakupata chochote kile.
They merit nothing.
Hawakufaidia kitu chochote kile.
All that they have from the father is theirs by grace, not merit.
Na chochote kile ambacho wangepata kwamba ilikuwa ni kwa neema.
The younger son deserves to be rejected and thrown out of the house.
Na yule mdogo alikuwa anastahili kufukuzwa nje ya nyumba.
Upon coming back, he deserves to be reviled and scorned.
Lakini wakati aliporudia akatakiwa aweze kuishi.
The older son deserves to be left out of the party, angry all by himself.
Yule mkubwa naye alitakiwa kwamba aachwe kinyume na sherehe, abakie nje.
Wallowing in self-pity.
Na aikale kule katika mambo yake.
But the father seeks them both.
Lakini baba aliwatafuta wote wawili.
He demeans himself between them both.
Na yeye baba akajisha zidi ya wote wawili.
And to give them grace, he takes on himself any reviling that the community might give.
Akawapatia ile neema ambayo wangeweza kupewa katika community yao.
And note, he invites both of them into his joy.
Na akafikia kualika wote wawili katika karamu.
Does the older son accept that invitation?
Je, yule mwana mkubwa alikubali mwaliko?
The father seeks the older son as he sought the younger son.
Baba alikwenda kuwatafuta tafuta mdogo na akamtafuta na yule mkubwa.
Is the older son found?
Je, yule mkubwa alipatikana?
We don't know.
Hatujui.
Jesus leaves the question unanswered.
Na Yesu Kristu anaacha swali.
Why? Because the Pharisees who are listening to him need to answer it for themselves.
Kwa sababu mafarisayo walikuwa wanamsikiliza.
Indeed, we need to answer it for ourselves.
Na wakasema kwamba ni lazima tujibu.
Do you see yourselves as truly deserving nothing but condemnation from God?
Je, wewe unajishika unajiona kwamba hakuna mambo ambayo unastahili kuhukumiwa kwayo?
Do you see that if God is perfectly fair, you get hell?
Je, unaona kwamba kweli Mungu anakwenda kwamba wewe unastahili kuweza kupata msaada?
Now, I want you to do a thought experiment.
Napenda uweze kufikiria kuhusu jambo fulani.
Imagine that you live to be 90 years old.
Labda wewe ni mtu ambaye labda uko nataka kuishi miaka 90.
And all the years between now and when you're 90, you are a faithful member of a church.
Na safari yote kuanzia hapo mpaka miaka 90 uko mwanamemba wa kanisa.
You start by giving 10% of your income to the church.
Na unakwenda kutosha hata sehemu ya 10 yako yote kwa kanisa.
And then you make it 20%, then 30%, then 40%.
Na unakwenda kufanya 30, 40 na 50.
Every Sunday you are serving, teaching Sunday school, taking care of the nursery.
Kila siku ya Mungu unahudumia kanisani kwa kufanya kazi mbalimbali kanisani.
You have hosted events in your home.
Na unakuwa hata na masherehe fulani hata nyumbani kwako.
You have read the Bible every day. You have prayed every day.
Na unakuwa kabisa mshiriki wa kusoma neno la Mungu kila siku na unaomba kila siku.
And by human standards you've lived a righteous life.
Na kweli unaamini ya kwamba unaishi maisha mazuri matakatifu.
All the way until you're 90 years old.
Kwa kipindi chote ambacho uko mpaka muda wa miaka 90.
Now imagine that someone you've known since you were 15, 16 years old.
Na jaribu kufikiria mtu ambaye umemfahamu wakati ulikuwa na miaka kama vile 16 au 16.
Same age as you.
Na kwa hiyo miaka ambayo uko nao kwa umri ambao uko nao.
And this person all of his life has been an obvious sinner.
Na huyu mtu maisha yake yote alikuwa akwenda kuyatoa katika hali ya dhambi.
Never gave a penny to a church.
Na hakuweza kwenda kungananika na kanisa lolote lile.
Spent Sundays drinking beer and playing games.
Na siku zote ambazo wengine wanashirikia yeye iko kule kwa kuweza kuponda kunywa pombe na mambo mengine.
Has gone through 4 or 5 wives and was unfaithful to every one of them.
Na ameendelea kupitia maisha tofauti tofauti.
Lived a totally self-centered, self-indulgent life.
Anaishi katika maisha ya machafuko, maisha ya dhambi.
This man on his deathbed hears the gospel and is saved.
Na huyu mtu wakati wake wa mwisho anasikia neno la Mungu.
What would you feel like?
Na unaweza kujisikia namna gani?
Would you rejoice?
Je, utafurahia?
Or would you have even a tinge of, I worked all my life and this guy's getting the same reward as me?
Na labda tunaweza kufikiria kwamba nimetumika muda wa miaka yangu yote na wakati wa kuzawadiwa tumekwenda kupata zawadi sawa sawa na huyu mtu.
You know, I could have lived my life like that guy and had a lot more fun.
Na mimi ningeweza kuacha maisha yangu yawe kama vile.
Are you tempted at all to think that way?
Je, unaweza kujaribu kuweza kufikiria namna hivyo?
If so, you've never understood God's grace.
Na ikiwa hivyo ni kwamba haujaelewa habari ya ujumbe.
God is not your employer.
Mungu haiko mwajiriwa wako.
He owes you nothing.
Hakuna kitu chochote kile ambacho iko nacho pale kuweza kupata.
And to know him is eternal life.
Na kuweza kumjua yeye ni kuteka uzima wa milele.
To be part of his family today is the greatest possible joy.
Na kuweza kuwa mmoja wa jamii lake leo ni jambo la maana.
Only at his right hand are pleasures forevermore.
Katika mikono yake ndimo mnakuwa furaha.
And to play a part in seeking and saving the lost, other lost, is a great, great joy.
Na kuweza kuwa pale, kuweza kufanya kazi ya Mungu, kuweza kuwaokoa wengine ambao wamepotea, inakuwa ni furaha zidi ya furaha.
You're part of that great party in heaven when someone who is lost is found.
Na utaweza kuwa katika sherehe kubwa katika mbingu. So kuna mwingine ambaye yuko anaonekana amepotea.
So repent of any sort of self-righteousness.
Ni kuweza kutengeneza kwa jambo lolote lile ambalo unajisikia kwamba liko kinyume.
Repent of thinking that your obedience earns anything before God.
Kuweza kutengeneza chochote kile ambacho unajua kwamba kiko kinyume na Mungu.
Delight in the seeking and saving grace of God.
Kuendelea kutafuta neema ya Mungu.
Jesus came to seek and to save those who are his.
Yesu Kristo amekuja kuweza kutafuta na kuokoa wale walio wake.
And to be his by grace is the greatest joy imaginable.
Na wale wote wa katika furaha yake.
So consider these words that John Newton wrote more than 200 years ago.
Uweze kufikiria jambo hili ambalo limeandikwa muda wa miaka 200 iliyopita.
Amazing grace.
Neema ya ajabu.
How sweet the sound that saved a wretch like me.
Ningeweza kufikiria watu wao kama vile mimi.
I once was lost.
Nafikiria kwamba walikuwa wenye kupotea.
But now I'm found.
Lakini sasa wamepatikana.
Was blind.
Walikuwa vipofu.
But now I see.
Lakini wanaona.
Jesus came to seek and to save his lost sheep.
Yesu Kristo amekuja kuweza kutafuta na kuokoa kondoo waliopotea.
And he right now is seeking you.
Na sasa hii anakwenda kutafuta nafsi yako.
He sent his son to die on the cross so that you might know him.
Amemtuma mwana wake ili aweze kufa msalabani ili wewe uweze kumtambua.
And he organized all events so that you would hear this sermon.
Na akakwenda kuandaa hii labda uweze kusikia mafundisho haya.
So where are you?
Uko wapi?
Are you like that younger son in the far country?
Je, uko kama vile yule kijana ambaye alikwenda katika nchi?
Consciously sinning against God.
Na wakati aliendelea kufanya makosa mbele za Mungu.
And you really don't care.
Na mtu anakuwa amefanya vile na hajali.
You think you know better than God what is in your own best interest.
Unafikiria kwamba labda unajua sana kumzidi Mungu.
If so, then you are headed toward a literal dead end.
Na ikiwa hivyo utakuwa mtu mwenye kufa, mwenye kupotea.
There is no joy, no real life on that path.
Hakuna furaha na hakuna uzima katika yale maisha.
Or maybe you're like the older son.
Au labda tuseme kama vile mwingine mtoto yule.
Very busy with a lot of Christian activities.
Taweza kuwa una uko busy uko through na activity fulani.
Living an outwardly moral life.
Unaweza kuishi vile katika maisha ya kutosha.
But all the while annoyed with God.
Lakini katika yote unakuwa kama vile kuna kinyume na Mungu.
Because things have not gone as you would like them to go.
Sasa vitu viko vinaenda kama vile ulikuwa unapenda viende.
And you feel as if God is letting you down.
Na unafikiria kwamba labda Mungu amekuachilia.
Realize, friends, that if you're like that younger son or that older son, you are not saved.
Na ikiwa utaweza kuwa kama vile yule kijana mdogo au yule mkubwa, hauko katika hali nzuri.
See the dead end of your ways.
Na wakati kifo katika maisha yako, katika njia yako.
Acknowledge that you are responsible for where you are.
Na wewe utakuwa mwenyewe responsible wa kule ambapo uko.
And ask God to enable you who are blind to see him for who he is.
Na uweze kumwambia Mungu akuwezeshe kuweza kuona
And I might delight in that overwhelming grace that he has. And then join the party. Spread the joy. Those of you who are saved, you know, we're all continually tempted to think we deserve something from God. We don't. Remind yourself of that every day. We don't deserve anything from God. And then have his heart for the lost. Ask for his compassion on those who do not know him. And then spread that passion for him to those who do not know him. He will shower you too with his grace and mercy. He will run to you too and hug you and call you his own. He will rejoice over you too as over a long lost child. He will throw a party for you too, and there will be great joy in heaven. You may look at yourself and see a nobody. You may look at yourself and see a horrible sinner. You may look at yourself and only see the horrible mess you've made of your life. But Jesus came to seek and to save you. So repent. See the dead end. Acknowledge your sin. And see God as the one who is full of grace. Realize that even now he stands ready to forgive, to welcome, to rejoice. He is the seeker. And if you turn to him, you will find he has been seeking you all of your life. Let's pray together. Oh Father, how we praise you and thank you that you are the God who seeks and saves the lost. Save those who do not know you, we pray. Show us of the grievous ways in us so we might turn and become more like you. Give us your heart for the lost. And send us out into the fields that you tell us are white for harvest, so that we might be your agents by your grace, your tools, so that through us you might seek and save your lost ones, those who belong to you and do not yet know it. In Jesus' name we pray. Amen.